Vu la situation sociopolitique du pays, aujourd'hui,
no alhaali politika politi ndi wurri wakkat joon o min melawide ana haani cour constitutionnel dawra no titala goddo hakkunde politinkoobe kanye guldirende timata yalla holare na hewte hakkunde mabbe ko jamarane dontani ndedda guldire cour constitutionnel yo do kabaru latu sababu titala hakkunde lamkoobe bibe leedi malinde denno hono hinnaade kaado titala min melawide dum fufu batte kabar mudum huncanaka hore no haaniri so dum ne wadi tan juuti nebi fuf yo imengul basi on oodo jogola na buri tidde dina ko wiyete délit de justice sabi ele oodo kabar o yoni gulironde jabbi hinnaade golle o ka non nde yebike sariyaji di so bangal nuga sariyaji so bangal goddo min kay landol gol joganami oodo kabar o yo hono fuf be do gollobe hebe be jogoto golle o sabi titalla bangal sariya woodi dum imindi basi nden non hanni be ngatana koy mabbe hakkilo sanne patufi kambe dum be beeda sattinde titalla ka so bangal janginobe kabaru sariya jande duurebe ko be dan tan hunchande kabaru sariya ele ne do gulirre en dulla wide so cour constitutionnel kay bami anniya sariya tan dabre fuf wala yawtude kado anniya sariyaji dogoji do lam ko be be leedindi e kala gollobe sariya dum dena suni kabama tan timmi goddum fuf wala fay goto wawa yiddude cour constitutionnel so bangal hewtagol holare nde do gulirde cour constitutionnel hewti lam ko be subotobe sa jeewi bangal sifaji no gol gollobe constitutionnel be mila fesube mbawi wadde goddo sabu yimbe latibe sababu be nome be kay mila isube jaba yaltude sariya abo kabe do dana dum do yottidala goddo
entre ces autorités de nomination là donc ça c'est aussi un problème.